ay.
From the first day I met you, sijawahi lalaja, umenishughulikia. From the first day I met you, sijalala na kiu, umekuwa maji ya uzima. From the first day I met you, sijapigwa na baridi, blanketi umenipa. First day I met you, umenipenda na mambo yangu mengi.
Ulinipenda kwanza, kabla nikujue. Ulinipenda kwanza, kabla nikupende. Nilipokujua, hapo nikatambua, milele nitakuinua. Pendo la kishua, na minamua, nitakupenda pia.
It's just a way to show how much I love you.
Ni njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda.
It is just a way to show how much I love you.
Ni njia ya kusema jinsi mimi ninavyokupenda. Adui wewe umekuwa kizuizi maishani. Adui wewe wataka nikose mimi taji ya uzima. Adui wewe ulishindwa miaka iliyopita. Kalivari aliposema yamekwisha.
Elohi, Elohi, lama sabaki dhani. Mawe walitupa, mate kukutemea. Pia mkuki ubavuni, maji yakamwagika. Damu ulivuja ili nipate